Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Zwap.com.
Nalumbilwa mu makila kutwale kamnyansi. It's Jay Cash. Y'all not ready for this. Cash boy, let's go, let's get it.
Bash it down.
Nikutioka cheno indicator. Ndanga pali filimba ni pesa. Ndawa life ya masoba ni pressure. Tiduke cheuza mwamo fuka ni pesa.
So follow it. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold. After saka, siku na matiri na mula. Lelo nbelegede kuriyo endo poko nyamula. Lelo zanga ni manze leka ni mwele mpaka ni kute. Lelo nbelegede kama nomo sanfute. Alo shisha panjapo, letako uvili panjapo. Arika panjapo, kama nomo ni panjapo. Atipi shapo hapo, ene mani nifuru shapo hapo. So medusa tia wapo kama nyasi nibaya kia wapo. Ni nomo lero ya fika ni sate, leka tingwa zipaka kute. Atipaje mana vina vina, nona chongo ni kute. Lero ya fika ni sate, tako choka ngani mutengo. Zivene na vala, zivamu sanga, vene na vala, nivamu tengo.
Ni kutioka cheno indike. Ndanga pali filimba ni pesa. Ndawa life ya masoba ni pressure. Tiduke cheuza mwamo fuka ni pesa.
So kolwe. Halo iwe so kolwe. Halo iwe so kolwe. Halo iwe so kolwe.
Number slow down tempo. Wamu easy, efi nimbo shana, efi nga nditizi. Mulinsele muitumba, ndibeldi. So hapa ni mpiamo, kuwekela nibelzi. Weekend, sole ashili ya mafopo. Nefi mpopo, kele njashen ya mafoto. Bambali panga venifu na cheni mpopo. Chifine juna, skin tone, fullu ya popo. Yeah, go home if you don't drink. Na pwelo past trace, I had a long week. I'll die for my dogs, fullu John Wick. Tile muli boto number 4 na wene Dominic. Ni kutioka cheno indicator. Ndanga pali filimba ni pesa. Ndawa life ya masoba ni pressure. Tiduke cheuza mwamo fuka ni pesa.
So follow it. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold.
Cash boy, wash it down.
No number one night, lolo ni kuma. Weather ni matema olo bozi ni kumwai. Baka manomwe we kuno city funa. Chifuna chebo kuma na vada wo finai. Nanga ito, tabigi nyashi. Iwe medusa, can you look at us? Hade monga lelo kama nomo simu zanga. So lelo ni weekend ile kani mwele zanga. Nipase kwa chichema, nipae kona nzoni. Kuno kweta pwela ni kunkala chebloni. Cash boy yo, nibashidoni. We mwako na chichema, unkale kona ploni.
Jazzy boy, running it.
I so cold. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold. Hello, you were so cold. I so cold. Hey, yo, Medusa, man, jazz. On a lipo Stephen Mira, see you. CB Sparks 40 Chpondo Najevadi Mdala.
No!
Get your mind. Mr. Bakili. Ayo Jazzy. Mr. Ron Cassie.
Zwap.com.
Chantaton Empire.